ve sundu.
Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyuma y'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwiharukwa muri Isanga, ikiganiro mutegurirwa kandi ngo nange Venuste ishimiye Imana.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ni iki kibuza umubyeyi kubwira umwana yabyaye se wamubyaye? Uwitwa Sandrine Mukamana amaze imyaka 27 ataza amazina yose ya se ataramubona. Amarira y'umwana udafite epfo ntagire ruguru ahozwa nande. Ndakira Sandrine Mukamana, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinya, umudugudu w'Urugarama.
Kerasalo kabura gani papa wanje naburanye nawe naramubwiye kubanza n'abo nigeze mubona. Papa wanje yabanye na mama n'umugore n'umugabo, nyuma papa yinjiye aza kwigira mu gihugu cye, ariko agenda namubwiye ko azagaruka. Papa aho agendeye aragenda ngo arahinda, amaze gukinda mama birangira ashatse undi mugabo. Nyuma yo gushaka umugabo, papa yaje kuza agaruka mu Rwanda. Agarutse mu Rwanda aramubwira ati niba bidashoboka ko twabana, nyereka ahantu umwana wanjye ari. Mama aramubwira ngo umwana ari kwa nyirakuru. Papa yagerageje kwandika urupapuro rusaba yuko yantwara kwa kaka, barabyanga. Bamaze kubyanga, papa wanjye birangira yisubiriye Uganda. Amaze gusubirayo ntiyongeye kugaruka. Njye nagerageje kubona ahura na mama, mbe namubaza amakuru ya papa wanjye. Mama naramubaza ikintu yari yihangariza. Amakuru mfite yose nayo nkuye muri famiye n'abantu bari bazi papa, kuko yakundaga kuza kwa kasa cyane akibana na mama. Ubwo kuva ubwo ngubwo papa ntabwo yigeze, nta mubyeyi nongeye kumenya.
None se mama wawe aracyariho?
Mama ariho, ariko kuba ariho ntabwo tubasha kuvugana neza. Barahari abakimisagara, ariko nta makuru ye, nta konegisiyo ndende tugirana.
None iyo umubajije uti mbwira amakuru ya data ya papa wanjye, arayakwima abishaka, ayakwima kubera ko adashaka kumumenya, akubwira impamvu adashaka kukubwira amazina ye?
Nta mpamvu nimwe ambwira, kuko iyo nagerageje kubimubwira kandi mubwiye turashwana akambwira nabi cyane, nta kintu antangariza. Nta kintu na kimwe ntangariza kuri papa, kuko n'ibyo nzi byose nabimenyeshe, nabimenyeye mu yindi famiye kwa bakaka. Nta kintu na kimwe nari numva ku makuru ya papa avuye kuri mama.
Mama wawe yitwa nde?
Nyirahirwa Francine.
Nzamubaza impamvu adashaka kukubwira amazina ya papa wawe. Niho honyine nahera kugira ngo nshobore kubona papa wawe. Ntabwo nshobora gushaka umuntu ntazi amazina ye, ngomba kuyamenya. None se papa wawe yakoraga iki mu Rwanda?
Papa wanjye yacuruza kabeshanje z'imodoka, acururiza mu Gatsata, acururiza kawoshi mu mujyi na Kinyoni. Gusa nyine amazina ya papa bari barayambwiyeho kwa kaka. Bambwiye ko yitwaga Jacques Gatatugaratuva, niko bambwiye. Gusa amazina we yashiganyise nitwaga ngo Ayisha Yaruka, ariko kaka yarayahinduye.
Anyemerera ngo usabe kubanza kujya gushaka ayo mazina uzagaruke mu kiganiro.
Ntabwo byanyorohera, wenda umpamagariye mama yaguha uko ntekereza ukuntu yabatarwa mazina ya papa.
Komera ihangane, turabigeraho. Amaherezo turaza kumvikana. Ndagufasha uko nshoboye. Na mukecuru wawe uwo wita kaka ntabwo yigeze akubwira ati umugabo wajyaga ahangaha wabyaranye n'umwana wanjye yitwa kanaka, bazi Jacques gusa ntari ndi zina bazi?
Izina bazi ni Jacques ryonyine.
Okay. Noneho uhumura, ubwo mfite amazina ya mama wawe, nzamwishakira, nzamwibariza amazina ya papa wawe, hanyuma niho nzahera kugira ngo ngufashe nguhoze. Birumvikana ufite agahinda kenshi. Humura, Imana niba ishaka tuzafatanya nayo, tuzaguhoza, nicyo tubereyeho. Sandrine komera, muri kano kanya reka nibwire yuko papa wawe aho namusanga hose muri Uganda niba ari hari hariho n'igihe yabakira aho ngaho mu Rwanda yari avuye muri Kigali akorera mu wundi mugi aho yaba ari hose niba kiriho akaba kumva nk'umwana birumvikana waje hano umushaka ufite maze imyaka myinshi utamuzi 27 mu buzima bw'umuntu n'igihe kinini cyane tazi papa wawe niba kumva Sandrine muri kano kanya niki ushaka kumubwira
ndamubwira ko nkumbuye kumubona nkumbuye hano umuntu nita papa wawe
mbese hari nk'agafoto mama wawe yigeze kwereka cyangwa se mukecuru hari agafoto ke wigeze ubona hari isura ye ufite mu mutwe wawe uzi uko asa
ifoto yigeze kuyibona kakara yinyereka yigeze kuyinyereka ndayibona mubonye na mumenya uko ameze ariko ejo bundi nagerageje kuyimubaza arambwira ngo ifoto ngo ntayagifite
Wa mumenye iyo umurebye ubona ufite agashusho ke
yego yari umugabo ukunda gutereka umusatsi yari umugabo ukunda gutereka umusatsi munini ari munini
hari ibintu wambwiye byafasha wumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya nabo kudufasha kugira ngo dushakire hamwe tumumenye ongera unyibutse aho hantu yacururizaga kuva mu gatsata kugeza mu mujyi wa Kigali rwagati umbwira ahantu yacururizaga n'ibintu yacuruzaga ntabwo hazabura umuntu uzamwibuka akamumenya
ahantu hambere yacururizaga yacururizaga hano iruhande rwa kino kiraro cya Nyabugongo ku muryango wa mbere wari uhari
yego
aha kabiri ni ku giti cy'inyoni
yego
aha gatatu ni kawoshi yego yakoreraga Nyabugogo niho yakunda kuba yicaye cyane ahandi habaga hari abakozi
abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nyaboneka wamenya uwo mugabo witwa Jacques ntarindi tuzi ntarindi izina risobanutse dufite kugeza igihe uwo babyaranye Francine Nyirahirwa kugeza igihe azaduhera amazina nyayo abumva agasaro kaburaga muri kano kanya mushyire hamwe uyu mwana tumuhoze kandi ugahinda dufatanye tumushakire papa we ubawa yaramenye uwo mugabo warufite kawoshi mu mujyi rwagati warufite n'ahandi acururiza ibyuma pièce de rechange aho ngaho ku giti cy'inyoni naho ngaho Nyabugogo yatubwira yahamagara hano ku ijwi rya Amerika tugafasha uyu mwana Sandrine Mukamana kongera kugira amahoro ku mutima Sandrine nagira ngo ngushimire kuba wihanganye kwafashe kano kanya kugira ngo tuganire ndakumva ukunda abana mukunda ababyeyi banyu mudafite ariko mwifuza kubabona rurakomeye kandi ni rwo tubafasha kubaka ngaho rero urakoze ndagushimiye ko waje mu kiganiro ukomere utegereje wizeye
Shaka gasaro kawe uzakabona
rero
Shaka gasaro kawe uzakabona Wiki kinege
Shaka gasaro kawe uzakabona
Shaka gasaro kawe
rero
Hashize imyaka 18 umubyeyi w'umurundi nimbeshaho General yohereje abana be babiri mu gihugu cy'Ububiligi aho bari basanze nyina Madame Nizeyimana Zuena Hamoud kubera ko abana bari bato yashyize umukono we ku mpapuro zibemerera gufata urugendo badaherekejwe n'umwe mu babyeyi mu mwaka wa 2004 bagenda General nimbeshaho yari ku rugamba mu gisirikare kuva icyo gihe kugeza ubu ntarongera kuvugana n'abana yabyaye bariho baba bazi ko we ariho ni inkuru ndende y'agasaro kaburaga Gerard nimbeshaho atuye mu ntara ya Ngozi muri komini Ngozi umutumba wa Kanyami
ikizere muri icyo kiganiro nuko hari igihe nigeze gucungiriza nabigize n'umuntu yari azi ikibazo cyanje arambwiye ati uzakubwiriza ikiganiro agasaro kaburaga ku kijya Amerika ati urashobora kuhakura akarusho hama ndashumbiriza ndumva ko barondeza abantu baburanye nico cyatumye nange nshaka kujya ku Ijwi ry'Amerika nzaye n'abana twaburanye nange kumva zitagarutse ko nabo bitagarutse ko akabaheza igihe kirekire n'ubu ntazi aho bari nabo bataza aho ndi.
Abo bana mwatandukanye gute, wababuriye he, byagenze gute mbwira?
Abo bana hari mu bihe bigoye, hanyuma icyo gihe hari hageze kuri intambara mu Burundi ya 1993 bituma amashuri ahagarara. Icyo gihe nari umufinaliste, hanyuma njya kurondera ubuzima nk'uko bigendera abandi bajene mfite imyaka 23 icyo gihe. Hanyuma byarashitse ndinjira mu rukundo n'umukobwa, umukobwa nawe yari imfubyi, hanyuma turabana kugeza aho tubyara abana babiri. Hanyuma naje gushaka kubandanya amashuri tubana Gitega, tugeze dufise abana babiri, ntitwabyumvikana ko sinashobora kuva ku izima kuko sinari gushobora guhura ishuri. Nabona ko ntegeza kumara amashuri kuko nari nahereye mu mwaka urangiza. Basi rero turatandukana, avuga ati ugiye ku ishuri ndagusubiriza ndakuramplasa. Nari ndamubwiye ati nta kundi nta kibazo ndidetermine hama fata ingingo yo kujya ku ishuri ibi yuko tuzogumana ishuri nisanzwe. Ariko mu nyuma byahavuye rero bigenda ukundi, aragenda i Buraya. Nanjye icyo gihe nari muri SMO, hari serivisi militaire twakora obligatoire mu kugira dushobore kwiga kaminuza. Icyo gihe rero nari muri iyo serivisi, hanyuma turaburana agenda i Buraya. Mu nyuma abana bagiye kumusanga muri i Buraya muri 2004, aho icyo gihe nanjye nari muri universite i Ngozi. Abana ndabashimira nyene autorisation de voyage kugira bagende kwa mama wabo kuko yari amaze imyaka ibiri abarekana cyane rwose. Hanyuma kuva bagiye rero kwa mama wabo, uretse ko bagiye naho nyine ntamenye nyene bagiye, naherutse ndabashimira autorisation. Hanyuma bamaze gushikayo narabimenye ko bashitseyo bari kumwe, no mu nyuma wewe tukavugana. Mu nyuma yaje kumbloka rero kuri WhatsApp nguma ndamubwira ko nkeneye kuvugana n'abana, ntamenye na wabo hageze ahantu arambloka yabirebire nyene kugeza ubu sinzi histoire sinzi kuva bagenda donc ntitwasubiye kuvugana nabo.
None abo bana bawe uko ari babiri, harimo umuhungu n'umukobwa, bombi ni abakobwa ni abahungu mbwira?
Mukuru n'umuhungu ubu ageze mu myaka 25-26 hafi. Ubundi nawe abamukurikira n'umukobwa, umukobwa yavutse muri 2000 mu kwezi kwa gatandatu i Gitega niho twaba icyo gihe.
Umuhungu yitwa nde?
Umuhungu uretse ko bashobora kuba barahinduye amazina nongeyemo bikunze kuba, ariko yavuye ngaho i Ngozi yitwa Nimbesha Hotalib. Umukobwa nawe yitwa Nimbesha Hotalib. Bakaba buriye indege ku kibuga cy'iyo Entebbe itariki 21 z'ukwezi kw'indwi, kandi muri 2004 izo zenteye iriye 2004 niho buriye indege kuri aeroport y'iyo Entebbe bajyana Belgique. Ndumva baba bashobora kuba barashikiye mu gisagara cya Liège.
Uwo mudamu mwabyaranye abo bana yitwa nde?
Umudamu yitwa Nzeyimana Zuena Humud. Ni ukuvuga Zuena Humud yavuka ku muvyeyi w'umwarabu n'umumama wiwe w'umurundi kazi wo ngaha nyine Ngozi. Nawe yari yavukiye ngaha i Ngozi ariko afite umubyeyi w'umwarabu.
Ko numva wagize uruhare rukomeye kugira ngo abana basange nyina, ukabasinyira impapuro kugira ngo bagende bandagereyo, ndetse mugakomeza kuvugana na nyina, hari ikintu cyatumye wiyumvisha cyatumye ahitamo kutakuvugisha akakubloka?
Cyatumye niko ndabyibaza, ariko nuko uzi ko abantu nyine tugenda tugoye, harageze ahantu tutumvikana kubera yuko amaze kuzayo hiyo, yariromariye arabyara umwana arongera divorce, ariromariye kandi arabyara umwana. Aho mu nyuma urumva ko twari twatandukanyije muri 2000 hageze ahantu nanjye muri 2010 ndagira mariage tutaravugana kugira icyo gihe n'abo bana. yaramubwiye ko naje ngomba gukora mariage ko ntashobora kwigira mu mwaka 1945 yitwa umusore numva yuko bitanejereje ndafata decision yo kugira mariage officiel hanyuma arambwira ko nihuse ko yari afise ndabikuzoranye namfasha nkaronka inzira yo kujya mu Bufaransa ariko tugacabanana n'abo bana sinibaza ariko ko aribyo byoba byaratumye ayima kontakte n'abo bana gushika iki gihe kuko abana bavuye uno mukuru afise imyaka indwi sije bonyemar akaba ageze mu myaka 26 tudashobora kuvugana njyewe nyine nabikoze kugira ati abana sinzi nespera ko dushobora kuzobonana bakantreta nk'umubyeyi kabisa atabitayeho ko ntabarondeye naragerageze no kubarondera kuri Facebook n'ibirebire rwose
none nimbeshaho Gerard
ndakumva
hashize imyaka ingahe utavugana n'umufasha wawe mwite umuntu mwabyaranye abana madamu Nzeyimana
harashobora kuba hashize imyaka yoba nk'itanu gutyo bwa mbere ariko kuva bakiri bato urumva ko bagiye ari abamimere mu nyuma bakishikayo aho hose yavuga mbwira ko tutovugana ko abana batazi distance separe akavuga ati hari igihe bokumva bagaca bavuga ati ndabajane kwa papa ubwo nyene kandi bamaze kujya mu ishuri icyo gihe ntabyumva ariko nyuma bamaze gukura umuhungu umwana wa 18 mwana wa 20 urumva niho kumubwira yuko atazi distance ari umuntu wajijutse yize natwe turi muri Afurika umwana ntiyongera iyo myaka 20 ataramenya kamere ko ariyo kontinenti yitwa Europe Amerika Afurika n'ibindi ngaca numva umenga ahubwo ashobora kuba yababwira yaka ko ntakihari nk'iyumvira ibintu byinshi cyane nkumva birandenze nicyo gituma niyumvira nayifasha numva eske yoba ari inzira ishobora kunshikana kuyabona ko njye icyo gikuru ni uko nobaronka kuri kontakite ababaza nimba bemera ko ndi umubyeyi wabo cyangwa batabyemera ibyo numva byoba kuri jewe kabisa yoba ari nyinshi
uretse kuba ushaka kubonana n'abana bawe uracyafite uwo mugambi wo kujya i Burayi kugira ngo ubegere ubu noneho ko ufite urugo rwawe washatse kuvuga aho mwavuganira hose hari icyo byagutwara
bo jewe ku bwanjye twavuganira hose nta na kimwe bizitwara vrema gikuru gusa nifuza mu buzima nuko imana yamfasha nkababona byo mwumviza nkihari turashobora basi kubonana rimwe nkihari nk'ibikwiye
nagira ngo nguhe akanya gato kugira ngo ubanze ubwire ijambo abana bawe babwire ikintu bagomba kumva icyo bashakira gikomeye nyamukuru hanyuma ugire n'icyo ubwira Zobe na Nzeyimana muri iyo ntumbero ufite umunota umwe n'igice ubundi ntabwo umunota umwe ngo hari umunota umwe n'igice n'imbeshaho abana bawe urashaka kubabwira iki
urakoze cyane abana banje ndashaka kubabwira niba banyumva yuko jewe nsinya nashyiraho umukono ko bagenda i Buraya ni kubera gushyika kuri uyu mwanya nabona ko bari mu maboko ya mama wabo abakunda yuko kandi nanjye yaba ariko aranterefona ambwira ati i Buraya byose ndabifise ariko nibusa abana banje nibigandarira iminsi yose icyo gihe rero narabona yuko n'abana banje nabo nyine bamukeneye hakiyongera ko yuko nanjye kandi nari ku rugamba uburundi byari birimo muri uwo mwanya nabona yuko ahubwo nanjye ushobora gupfa bo bagasigara byari ibintu bitoroshe rero njye muri uwo mwanya nabibona nk'umugisha kubona nzobe nashobora kwibuka abana kandi bati abatware bajye kwiga nabona ko bagiye kwiga neza bazobaho neza ku Kiburaya turumva yuko abantu bose biga kandi niko tubyumva abatarajayo ariko abana bose bariga n'imiburibundi bakarangiza segonderi kandi bagafungura bakavugwa ndetse nabona ko abana banje bagiye gusigisa information aneropeyene ko rero nabasinyiye mu ntumbero y'urukundo nayo ndabafitiye mbona ko je naho byo yera nabi mugabo bakaba babayeho neza numva ko ndishakishwe ariko byukuri ubuhageze aho nifuza basi ni kuvugana nabo bikaza nashaka ndabwire yuko ndabakunda cyane aho bari hose bamenye kandi nazuwe namenye yuko ari amakonti ama circonstance nyine ashika mu buzima twavanye ngo kubera ngo ndamwanka ngo canke ngo ibiki none kubera nari mfise intego nifuza gushikaho icyo gihe nyine nahiriye amashuri tubona nazuwena nari nahiriye amashuri mu mwaka urangiza ntigeze nyirwa mu ishuri hanyuma ndafata ingingo yo kubanza mu ishuri maze kubona ko yarose nawe akazi keza nange nkarisha akazi keza twese twarakora muri ONG aba nkamubwira ati uyu mwaka ngomba kumara kugira ngo ndonke diplome aka kazi ka ONG turagakora mugabo aje ukazohera kandi mafite diplome reka ndangize uyu mwaka ndawumare we nawe ndegeze nawe uzoshe ubandanya ariko ntiyashoboye kunyizera kugira ngo areke uwo mwaka ndawige ni ukuvuga uwo mwaka nagiye kuyiga iyo diplome nagiye kuyironka dusa n'abamaze gutandukana naramaze kwakira ko yandamfashije kuko yari yambwiye ati si kanseke ahari ariko njeje karamfashe biba birabaye rero abana babyumve yuko rema aho ndabakunda cyane nubwo biri uko kandi ndazi ko bahari ariko bobo birazi ko ndahari nicyo gikomeye kwisi bo nibaza ko batazi ko ndahari cyangwa bazi ko ndahari tutomwe babantelefona tukavugana urumva imyaka cumi n'icyenda ni nyinshi cyane nukuri ndababaye nyine ariko ntabwo ndi bubigire ariko imana ibandindire gushyika umunsi tuzobonana ariko kandi yifuza kuba ku isi tubonanye kandi urabona ko umuntu uri kubarugendana buri munsi mbafise amakenga aba murakoze cyane aho muri imana ibagirire neza
urakoze nawe nimbeshaho Gerard agahinda kawe ndakumva inyota ufite uko n'abana bawe ndayumva ibyo bikomeye bigendana ndasaba cyane kugira ngo agasaro ka Buraga kazabikuvure abana bawe ndahamya yuko uzababona kuzavugana nabo vuba n'ibintu tuzashyiraho umwete ndabikwijeje nk'umubyeyi nanjye narabyaye kandi ndakumva urwo rukundo urukomeze kandi ugira amahoro ngushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro ka Buraga
murakoze cyane ndaramukije n'abantu bose bakunda ibyo bya Amerika na cyane cyane kino kiganiro
agasaro ka Buraga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro ka Buraga umwihariko wa Murisanga Jean Paul Turikumana amaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we kuva umwaka w'1992 muri 1994 umuryango we w'abantu 8 wari utuye Kayonza hari mu sekitori ya Nyamirama mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo nyuma ya jenoside hari hasigaye umwana umwe rukumbi witwa Musabyimana abandi barihe Jean Paul Turikumana arabashakisha atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke nongere ngushimire ko wategereje igihe kirekire kubera ko ubutumwa bwawe bwa mbere bwangezeho mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya 24 uranyihanganira ariko nge nabaye nka za mfura z'i Rwanda aho usezeraniye niho duhurira uzangaye gutinda ntuzangaye guhera none ngaho mbwira rero ikaze mu kiganiro agasaro ka Buraga ni iki kikuzanye muri kino kiganiro
kinzanye muri iki kiganiro nagikurikiranye cyane numva ni ikiganiro cyiza gihuje abantu baburanye ntagira uruhare ntabwo mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanjye babo
abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute
abantu nshakisha ni ababyeyi banjye urebye n'umuryango wanjye izo twaburanye mperekana kubonana nabo muri 1992 nari umusirikare urumva nari ndi mu kazi bigeze 1994 urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu bipande za Byumba
ubwo ikene nakane bihabaye yaje genocide ndahunga mpongera muri Kongo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri Kongo njya muri Tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze mpa makuru ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banjye bose bageze kuri batanu nta kugeza n'ubu nta n'umwe nakoresheje muri nagiye muri Kuruwa Ruje urumva naraje kugera mu gisirikare njya muri Kongo mvayo nashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri Tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe mbura amakuru ariko noneho aho mumaze kuzajya nungira agasaro kabuze uko bizagenda ndagumye ndategereza nkumva abandi barabona babo ndavuga nange ngomba kunyura mu gasaro kabuze ko nagi nuwo mbona ryiyumve nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka.
Ababyeyi bawe uwo muryango wawe warutuye hehe kuba mutandukanye muri 92 icyenda na kandi kaziramo ariko se bari batuye hehe?
Ababyeyi banjye papa yitwaga Karemera Zatayo, mama akitwa Mukandori Konsesi.
Yego.
Bari dutuye ubu Iburasirazuba hari muri komine Kayonza ubwo kera yari segiteri Nyamirambo.
Yego.
Ubwo ni perefegitura ya Kibungo we yabaye intara y'Iburasirazuba.
Yego.
Ubwo rero twavugaga indimwe turi abana twaravugaga indimwe turi abana barindwi yaho ntahuti 95 urumva ko nagiye Kongo nzenguruka Tanzania ngeze ngarutse mu Rwanda itasubira mu kazi ariko ntashanze mushiki wanjye witwaga Nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duheruka 94 kuko umuntu yihisha bukwe nabo nta makuru nabo afite afatika niba barahunze niba batara niba barapfuye byagenze.
Abantu bari batuye muri ako gace ka Kibungo ka Kayonza bamwe bahungiye Tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga Benako hari iri hakurya yaritwaga Rumasi yarimo yiganjemo cyane cyane Abarundi ariko ya Benako yo yari inkambi ngari yarimo Abanyarwanda. Abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko akurikirana?
Harimo wankurikiraga uwitwaga Muvunyi.
Yego.
Ndumva nifuka neza ndumva irindi ryaye.
Yego.
Akaba n'undi mpuwe wakurikiraga uwunkurikira witwaga Ndaruhutse.
Mhm.
Akaba umukobwa ubwo wazagamo ni wa gatanu nangu wa kane gutyo witwaga Uwimana. Akabaho n'undi mukobwa witwaga Kanziga. Akabaho n'undi mukobwa witwaga Musabyimana.
Yego.
Mushiki wanjye ariwe mukuru we we nara yarapfuye ndamushyingura yapfuye na kabiri na gatanu na karindwi aramushyingura yitaga Nyiramatabaro.
Yego.
Nagerageje kujya muri izo nkambi nagiye Benako nshakisha amakuru ngura umuntu umpa amakuru. Ikiba kibabaje ni uko utamenyesha abantu barapfuye ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru. Icyo kintu kiba kibabaje umuntu abagira ngo arire yihanagure niba barapfuye kandi nanone ntabwo ari abantu urumva ko harimo abahurikira bakuze ntabwo baje bivuze ngo bari abapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushe ariyo se umuntu akavuga se nta n'umwe umuntu yabona wararokotse.
Wowe Jean Paul Turikumana arakoze ushaka kukubaza wagiye i Benako ntaho utagiye waruhari bagaruka muri zo za 98 abavuye za Benako bongera kugaruka mu Rwanda ntabwo bagarutse ariko se abantu bikayonza abo ngabo b'Inyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo nabonye bajya ruguru nabonye cyangwa se bari mu rugo babasanze mu rugo nta wahavuye nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu kibona nuko yenda abantu batavuga ariko nta kintu cyabaye kitabonwe nta muntu wakubwiye aho ngaho Inyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe?
Yayo hari n'abatwabituranye bo muri famiye n'ubu n'ejo nakuyeyo nagiye no mu nama zabaga ari inkiko za gacaca ntawigeze avuga ati nabonye ko hari unata wapfa nukuga nta makuru amakuru namwe mfite nabo bahungutse bavuye Karagwe bavuye Benako hari nabagiye bava Kongo wenda bavuye bati wenda hari habacaga mu Bugesera bagira mu Bugesera bikanga bakomeza za Butare bakagira za Bukavu nta makuru nta muntu n'umwe bigeze mpa makuru ati umuryango wanyu nango ko ari unaka ari unaka nabonye yakuye angana n'iwanyu oya nkawe
abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye hari umuvandimwe wa Karemera uhari usigaye ndavuga wa papa wawe
ntawe wari uhari nawe ni mushiki wanjye uwo ngo wari mukuru wanjye yarapfuye kandi kugeza nawe nta makuru yigeze amavuga namwazi ko wari uhari bimeze bitatu umuntu yahunga kukwe ntawe nta makuru nta makuru
bishoboka gute ko ku musozi wose habura umuntu byibuze umuvugo ati ndabizi barayirubunda hariya bagenda buri wese anyura ukwe amatati ni kamera mutandukana mu ariko bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda habonye hashobora kumuramira ariko nta muntu w'inyamirama na n'ubu wari wagira icyo akubwira bose bakubwira ko batabizi
uko ariko kuri ndumva harimo abo mu miryango nakubwiye hari abo kwa data wacu batigeze banahunga hariho abahunze nta n'umwe ukubwira amakuru
abo ngabo bo mu muryango wa Karemera bavandimwe be bakiriho bagituye ahahoze ari setori ya Nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri 94 ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi ku mana ibya bitaravuzwe mu gihe cya gacaca ijwi rya Amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba aramenye amakuru y'uwo muryango wa Karemera n'umufasha we Mukandori n'abana babo kuva kuri Muvunyi kugeza kuri Ndaruhutse na Uwimana ndetse na Kanziga na Musabyimana akaba azi niba barahungiye muri Tanzania cyangwa se niba baramanutse hepfo bajya za Bugesera uwamenya amakuru yadufasha kaduhanuka ijwi rya Amerika kugira ngo dufashe umwana wabo rukumbi usigaye mu Rwanda Jean Paul Turikumana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none Turikumana buri gihe mbari mu mutima mbakomeza kandi ntabwo narimwe njya mvuga abo nshakisha nk'abatakiriho mbavuga nk'abariho none uyu muryango wawe abariho batwumva muri kano kanya niba bahari niki ushaka kubabwira kindi gikubiye mu byo wambwiye ariko ni wa muntu utantanga wo kugira ngo umuntu ambwire ikintu abwira abashaka gushakisha ababwira ikintu afite ku mutima iyi myaka yose 33 ishize kuwa 1992 utandukanye na bujya ku rugamba ukaba utaze amakuru yabo babwira icyo ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera
nta kirenze kuba nabona umuryango nkumbuye umuryango nkumbuye papa na mama barumuna banjye na bafite banjye nababwira ko ihumba imyaka ngezemo ndakuze nanashaka umugore kubyara n'abana bane nawe yitabye Imana 2017 ndahondera abana abuzukure barabategereje abatababereye banyirashenge na base babo barabategereje baza bakabona ufite umuryango ariko urumva si ndi papa nk'iyi mama ndi umupfakazi benshi yaranshariye
komera Jean Paul Turikumana uri umugabo muryango amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva intimba ufite ndayumva ariko n'ukwizera ufite ko kuba utaracitse intege ibyo birometero byose wagenze uzenguruka u Rwanda ushakisha ababyeyi no kubana n'ubudahwema gusubira Nyamirama kugira ngo umenye amakuru yabo uzakomeze nanjye guhera uyu munsi ndatangiye kugufasha kugira ngo turebere hamwe uko twakubonera umuryango. Ndagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire kandi nkwizeze yuko ikiganiro Agaseru Kaburaga muri kumwe ahasigaye Imana nibidufashamo uyitegereze wizeye umuryango wawe uzawubona.
Sinabona icyo nkumbwira gusa Imana izaguha umugisha. Uri intwari, ntawe intwari ntawe nabona ihuza abantu, ihuza imiryango, ihuza inshuti, ibihugu byose. Kuri cyane ikiganiro cyawe kandi buri gice cyose cyose nanjye inkunga wanyoneraho niteguye kuyitanga ishoboka yayo yose n'abanshoboka.
Urakoze cyane, ndagushimiye, igira amahoro y'Imana.
Nawe yahorane.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 28 Uwizeyimana Vincent yaratuye mu cyahoze ari komine Gafunzo muri prefecture ya Cyangugu, akagira mukuru we Ngira ababyeyi Sisiane. Kuva mwaka w'1994 baraburanye, atuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Muyira, akagari ka Nyamure, umudugudu wa Kanyundo. Ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka.
Cyane rwose, nshimye Imana, nshimye Imana. Ni ukuvuga ngo ikiganiro cyanyu cy'ijwi ry'Amerika nacyumvishe umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri. Numva gifasha abantu, nanjye gisanga mfite ikibazo cyanjye na bagenzi banjye. Ndavuga ati iki kiganiro ubwo siyumvise ko numva kiri gufasha abantu byagi geramo gute ndahangayika kubw'umuvandimwe wanjye mukuru wanjye twaguranye kuva 1994 ariko numvise ikiganiro ndavuga ati igisubizo cyaba ari iki ngiki.
Yego.
Nuko rero nababwiye ko nitwizeye Imana Vesa. Nubwo ntuye mu majyepfo ariko kavukire ni iburengerazuba mu cyari prefecture ya Cyangugu, komine ya Gafunzo.
Yego.
Hagira mukuru wanjye witwa Ngirabye Sisiane, waburanye 1994 mu 2012. Ndakubona telefone ye turavugana, ambwira ko aba Congo Brazzaville. Kuva icyo gihe telefone ye twavuganye inshuro ebyiri kuva muri uwo mwaka, nyuma yaho ntabwo twongeye kuvugana kugeza n'uyu munsi. Niyo nimero nicishamo nkayihamagara, nkumva umuntu yitabye, siwe akambwira ngo ari Goma, ari Bukavu, ari Uvira.
Urambwira yuko mu mwaka 2012 mwaravuganaga ari muri Congo Brazzaville. Icyo gihe se muvugana yakubwiye ko yakoraga iki, yari mu nkambi y'impunzi, yakubwiraga ko ari hehe nyirizina?
Nukuvuga ngo aho yambwiye ari ntabwo mbibuka izina, ariko we twaraganiriye ambwira twaba i Brazzaville agace niko ndibuka. Ariko noneho ubwo nkomeza gushaka nyuma nyine telefone ye yitabwa n'abandi bantu, we naramubuze nkomeza gushakisha nkabaza amakuru. Noneho ubu aho nanjye mbandikiye kugira ngo mumfashe mbona igihe kirakereke, ariko nanjye nticaye ejo bundi muri iki cyumweru turi gusoza.
Yego.
Nje kumenya amakuru yuko ari ahantu bitwa Orongo.
Aha.
Orongo ubu ngo ni hari.
Orongo ni mu majyaruguru ya Congo.
Kandi kwa ngo ni hari rwose
umuntu twavuganye yambwiye ko ari hari kuko hari indi nomero nabonye iri imbari ofeka matina yose niko yibuka ariko nimero y'uwo muntu we ndayifite twaravuganye ambwira ko yakurikiranye amenya ko amakuru y'ahantu areka ahantu yitwa Orongo.
Ntabwo yaguhaye nimero ye aho ari aho ngaho Orongo,
ni ukuvuga ngo nimero z'abantu baho ngo yarazifite ku gapapuro ariko yaragashaka arakabura. Arongera arambwira ati mu gihe runaka nko mu mezi, kuko ngo ni kure y'aho ari warimo urugendo ngo nta nyuma y'ukwezi ashobora kuzaba yarasubiye akashakira nimero z'umuntu waho ahita ampuza n'uwo mukuru wanjye.
Uwo muntu ndumva ari umuntu mwiza uzagufasha kuguhuza na mukuru wawe. Magingo ya se ko numva wateye intambwe ikomeye cyane, nge ndumva nari gushakira mu nkambi z'impunzi zirizo ngizo za Kintere nkabaza nimba ari hari, ariko urumva ko wewe wateye intambwe rwose umenya yuko ari Orongo. Ubu suragira ngo tukunganire tumugushakire tumuhamagare, uragira ngo se utegereze uwo mugabo mwavuganye azagufashe aguhuze nawe, tugufashe iki uze Imana?
Murakoze cyane. Nukuba ngo mubikoze neza, uwo muntu wandangiye amakuru ngo araho Kintere mu nkambi ariko yarasuye akaba ari Orongo, kumfasha kwanyu ndumva byakwihuta kurusha uwo muntu. Uko nkurikirana iki kiganiro gifasha benshi, mwamfasha yanshimisha kurushaho, kuko uwo muntu nawe yampaye icyiza ariko namwe mwamfasha nk'uko mumbamagaye.
Tuzagufasha aho ari hose muri Congo Brazzaville, bwuzi neza yuko ariho, nicyo cyangombwa hasigaye no kumugeraho. Ukumugeraho nabyo ntabwo ari ibintu bitinda. Nabo tutazi aho bari, Imana iradufasha tukabagereraho, naho abo tuzi aho bariho kubageraho tubanza gukoresha ijwi rya Amerika ryumvikana ku isi hose. Badukurikirana kuri internet kuri Y3 akadomo radio atuve wa akadomo com, abo ngabo bose baradukurikira bakumva ikiganiro Agasaro ka Buraga. Ndahamya ko n'abanyarwanda n'u Congo Brazzaville bari bacyumva, ndetse yuko na ngira babyeyi Shishiane nawe arimo atwumva, akazaba mu bambere bazampamagara ambwira ko ashaka guhura n'umuvandimwe we ari wowe Vicente Uwizeyimana. Ubu ngubu arakumva muri kano kanya, mubwire icyo ushaka kumubwira, muha amakuru yo mu Rwanda, mubwire impamvu nyamukuru tunyi mushaka, iki kuri ku mutima?
Murakoze cyane. Gusambanje gushimira ijwi rya Amerika ryasizeho iki kiganiro gihuza abantu baburanye, kuko turi benshi ariko Imana ibahe umugisha w'umugejeje muhuza abantu. Nanjye icyo nifuza kumubwira ni mukuru wanjye nkurikira wa papa na mama, niwe mfura nkaba kironda mfura, turamukunda kirenze ibyo, turamukumbuye ari njye ari n'ababyeyi, turacyafite amahirwe kuba tubafite yewe na barumuna bacu. Icyo dukoze cyose turavuga ati twabuze umuvandimwe, yaba twari twumvisha n'ijwi rye tukamenya ko akiriho, kuko amakuru yuko akiriho tuhora tuyumva ariko ntituramubona ntituramwumva. Aba yatwumva rero yakora ibishoboka byose natwe akatumenyesha amakuru, kuko nk'umuryango turamukumbuye, turifuza kumenya amakuru ye cyane. Barumuna be aribo barumuna banjye, ababyeyi bavandimwe, dukeneye kumenya amakuru y'ahantu haherereye. Twifashishije ijwi rya Amerika iki kiganiro, dufite icyizere yuko tuzamubona.
Icyo cyizere cyanyu ndahamya yuko kizasohozwa vuba visenti Uwizeyimana ngushimire kuba kimwe n'abandi benshi warategereje kugira ngo tukugereho kugira ngo tuganire makuru duhaye ni meza kandi turaheraho kugira ngo tuyakomerezeho dusohoze ikivi kugira ngo tuguhuze n'umuvandimwe wawe Shishani Ngira ababyeyi ndagushimiye cyane ro kuba wemeye kuza muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga kandi ngushimire kuba uri umwe mu bambasaderi b'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga badukurikira badukunda amahoro y'Imana
yegabane namwe Imana ibahe umugisha kubwitange mugira rwose ngorano z'Imana zizabagereho
Agasaro Kaburaga kabonete
kini kiganiro Agasaro Kaburaga nababwiraga Uwizeyimana Vicente yari mu kiganiro ashaka mukuruwe bashaka mukuruwe amazi imyaka atazi aho aherereye abari ku buhinga bw'ijuma barimo barambwira ko bamaze kumufatisha bamaze kumenya aho aherereye aho twashakiye ntabwo ariho tumubonye ariko tumugezeho bambwiye yuko abonetse ndi kumwe na Vicente Uwizeyimana Vicente Uwizeyimana uracyategereje kuvugana na mukuru wawe urahari
ndahari ndabumva
komeza utegereze ndebe yuko namuhamagara bambwiye yuko abonetse
Alo
ndabumva Ningira ababyeyi Shishani tuvugana?
Niwe.
Urakoze cyane uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kwizwi ry'Amerika ndi kumwe na murumuna wawe Vicente Uwizeyimana umaze imyaka n'imyaka gushakisha yambwiye yuko muherukana muri 94 mfite ibyishimo byo kubahuriza muri kano kanya hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kwizwi ry'Amerika Vicente mukuru wawe Shishani ari hano ndamubonye ngaho musuhuze bya bindi wambwiraga ubimubwire ari hano arakumva
urakoze cyane uraho Shishani mukuru wanjye uraho Vicente murumuna wanjye uraho uraho Ivanishimwe cyane ariko ngushimira aba bantu b'ijwi ry'Amerika bakora ikiganiro Agasaro Kaburaga b'ijwi ry'Amerika Agasaro Kaburaga kabonetse
Agasaro Kaburaga kabonetse none ni ikibazo nkunda kubaza kenshi ari n'ubonetse n'uwashakaga dekamere kuri wowe Shishani imyaka ishize ari myinshi imyaka 28 murumuna wawe utamubona uvu utandukanye n'umuryango wawe urumva umeze ute
ubona ibyo mbivuga ndikumva meze nk'ubonekerwa ariko kubera ko ikiganiro nsanzwe nyumva ndumva ko ari ibintu bishoboka
yego
ahubwo icyo nakora cya mbere ni ukubashimira Venite nshimye Imana n'ijwi ry'Amerika n'abakozi bose mukorana ubwitange mugira muhuza abantu bamwe batabikeka ko binashoboka ariko twamaze kubona ko bishoboka ni Imana yabahaye
murakoze cyane
ubu ibyo Agasaro Kaburaga ntabwo bikiriho Agasaro kabone
none Vicente urakoze cyane Vicente we wowe nawe ndabikubaza bya byishimo wambwiraga uzagira umubonye ukumva ijwi ry'ababyeyi bakamwumva barumuna be bakamwumva nibyo ufite magingo aya
yewe birenze kutya komeza ubu ngubu ni rya bindi abantu basaba Imana bavanga iby'Imana ikora biratangaje bishimye ndanezerewe ese umutima ntumva ukeye kuko twari dufite ikiniga ubwo ndabivuga n'umuryango kuko tubivugana umunsi kunda ati muvandimwe umwana wacu twari ababyeyi ati twaramubuze ariko umutima urakeye ndanezerewe ubwo ndabavugira ko nabo bari bunezerwa igihe bari bumvira inkuru ko mvuganye na mukuru wanjye Shishani n'umwana wabo
ndahamya yuko arabari muri Amerika, arabari muri Afrika y'Epfo, arabari muri Afrika ya ruguru ndetse y'Uburasirazuba n'Iburengerazuba niyo hagati abantu bose badufashije kugira ngo dukore kino gikorwa na kwiki gikorwa kihuse mu bikorwa twakoze byo guhuza abantu aho dushobora guhuza abantu mu gihe bakishakishwa tukaba tukabageraho byihuse no kubera ubufatanye bwiza dufitanye nabumva ijwi rya Amerika no kubera abakozi benshi babandi ruhande bamfasha gushakisha babishyizeho umwete ariko cyane cyane abo nshimira ni mwebwe mutwizera mukaza hano kugira ngo tubafate mu mugongo tubafashe gushaka abanyu kandi tubahe ibyishimo byo guhura no kongera kugira amahoro ku mutima yo kuba umuryango ndagushimiye rero wowe Vicente wize imana ndagushimiye nawe Sisiane ngira ababyeyi
ninge mbashimiye ninge mbashimiye rwose imana ibungirire bari bahugukisha abantu bahugukisha abantu bamwagize kwitanga mukakora ibyo twabifuzaho byose mukaduhuza imana ibahumugisha cyane
urakoze cyane Sisiane hari icyo wari ugiye kuvuga utarangije
nanjye mwambaje ikibazo ukuntu umeze mu mutima
yego
ariko njye nanjye ngira amatsiko yo kumenya ukuntu igitekerezo cyabajemo mwarabirose ni imana yaje yabonekera atuka abantu bose babifuriza amahoro y'imana n'imigisha myinshi mwakoze ibintu byinshi abantu barabyemera bose mubane n'imana ibongere
urakoze cyane Sisiane igitekerezo ukuntu cyatujemo ndahamya yuko hari n'abantu benshi babyibaza bati ibi bintu byaje gute habaye igihe kirekire kuva ijwi rya Amerika ryatangiye rifite umugambi wo gufasha abanyarwanda bari baratandukanye n'ababukongera guhura byari mu bihe by'intambara mu bihe by'amage ariko nyuma y'imyaka hafi 25 icyo gikorwa kitakibaho ngeze ku ijwi rya Amerika nashatse ikintu cyafasha abanyarwanda gukomeza kwigiramo umutima utuje ngasanga ikintu cyahungabanya cyane nuko benshi baba barabuze abana babo barabuze ababyeyi barabuze abavandimwe ntibamenya aho bari bagahora bahangayitse nshaka ikintu cyabagarurira kwizera itabagarurira amahoro ku mutima usanga kubashakira babo babuze ariko gikorwa nanjye natanga ho umusanzu wo kubaka u Rwanda wo kubaka imitima y'abanyarwanda hanyuma bayitegeka rero ku ijwi rya Amerika banyemerera yuko icyo kiganiro nagikora kandi bampa uburyo buhagije bwo kugira ngo nshobore kubigeraho ahasigaye n'umutima umfasha kubikora n'urukundo rutuma mbikora nimebwe rutuma mbikora nguko igitekerezo cyaje n'igitekerezo cy'Imana mu bantu
abantu ntacyo twabahemba ibihembo n'iby'Imana
murakoze cyane ngaho rero ndabashimiye cyane mwari hano mu kiganiro agasaro ku ijwi ry'Amerika Sisiane ngira ababyeyi urumwe mu bantu ba mbere tubonye nyuma y'iminota 45 gusa ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye
muduhuze
agasaro kaburaga
umuntu watandukanye n'umuryango we muri 94 ukaba umubonye nyuma y'imyaka 28 nahise mpamagara mu ntara y'Iburengerazuba kugira ngo iyo nkuru nziza nyibwira ababyeyi be uwo nabonye bwa mbere ni mama we
ndahombira neza rero nuko mana yanjye mbwira nuko kuvuze uwize imana Vicente mbwira nuko
uwize imana Vicente n'ubu muhungu wawe noneho na Sisiane ndamufite hano Sisiane ngira ababyeyi n'umuhungu wawe uwimfura nagira ngo ubwire yuko namukoneye
urakagira imana ngaho nyine mbwira ngaho se mumbe tuvugane
nguyu hano aragusuhuza Sisiane nguyu mama wawe musuhuze
mumbe tuvugane uko ihoraho uragahora kumva
mama
karame
ni Sisiane muvugana
yewe ndikumva ukagira imana ndikumva
ninge ntushidikanye icyo kiganiro bari kukubwira agasaro kaburaga ni ikiganiro kimaze guhuza abantu benshi cyane ni nk'ikiganiro imana yahaye abantu cyane cyane abanyarwanda baburanye n'ababo
yego
ubwo nanjye bampamagaye bambwira ko muri umuntu wanjye Vicente ntari we wakomeje gushakisha uwo munyamakuru wamagaye yitwa Venute Nshimiyimana nge mwita nkaho ari nk'umuhanuzi ni nk'intumwa Imana yohereje ubu tuvugana nge mutima sinzi ukuri kumva mbese mu mutima nanezerewe nyine ntabwo turi kurebana ariko ndiho namwe menye ko muriho ariko turabikesha nyine ijwi rya Amerika n'abo banyamakuru bitanga buri munsi n'umurimo ukomeye bakora ariko none se umuryango wose urahari
urahari urahari
ariko turi kubyemera ko umunyamakuru ibyo akoze bishoboka mama uremera ko ibyo umunyamakuru akoze bishoboka
mana we nongeye kukumvaho
yo na papa ra
yewe
mama
reka nze mukwane mukugana
yego
hey ako ako
niwe rwose papa
yafumbe
hey
yewe
niwe ndabumva
yewe
papa
ari kuri sisiyane
eh sisiyangira bye
akuriwe
Muzee disisiyane n'umuhungu wawe n'imfura yawe uyu ni Venuse Nshimiyimana ku ijwi ry'Amerika rwose muhuye muganira iyo ni imfura yawe sisiyane ngira ababyeyi mukanya namuhaye na Vincent uwize Imana baravugana hanyuma rero mpitamo no guhamagara ahungaho kugira ngo mwivuganire akanukanya rwose niwe n'umuhungu wawe najya nkubaze uko wumva umeze kugira ngo mbareke mukanya muvugane iminota mikeya ariko banze mumbwire uko umeze muze urumva umeze ute ko uvuganye n'umuhungu wawe
yewe
karame
kugira ngo nkubwire magambo make
yego
kugira ngo nkubwire magambo make
yego
ndanye zirewe ndumukonde tugana ko
oh
ugambire n'icyamama wawe
yewe
karame
Hey,
bravo.
Bravo.
Uni ndeni.
Oui.
Ni galkani?
Yeah, ni we.
Iya kora galkani.
Yes. Ai kora tuwe, kora tuwe.
Yeah.
Niko sisiyane nagira ngo umunyemerere, munyemerere kimwe n'abandi bavandimwe bawe, munyemerere mbasezereho hanyuma mujye mu gikari muganire mwenyine jewe ntahari umurimo wanjye nk'umunyamakuru w'ikiganiro Agasaro Kabura gakuzi bya Amerika urarangiye sisiyane rero ngaho
komeza ntagurangiye uracyakomeza nabandi barabakeneye rwose
yego ngaho rero ugira umunsi mwiza kandi ugira ibyishimo bisesuye mu muryango wawe
ubwo ntago nabona buryo mbivuga
Ngaho rero.
Murakoze rwose.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ni hano dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi. Nongere ngira abashaka kuza mu kiganiro nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyamba cyo ku muntu mushakisha ni 001 202 7 3 4 5 6 0 nongere nyisubiremo 001 202 7 3 4 5 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana